ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angubingelele, ngithokoze ngwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngengosibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict we-Christian Networks. Ukuphambana neyihambayo wenza okuhlukile emndeneni wakho, banganeni, phakathi, wehluke nje. Uthi uma uhluke kubo, kuvese kube into engelula leyo. Yingakho abantu abaningi bengakwenzi. Nakuba namhlanje kuyinto evelela ukuthi umuntu avese enze okwehlukile, kodwa kube ngukuthi wenze okwehlukile kokuhle, yena abe uJojo onhliziyo ngiyise enyawo ngibelethe. Nakuba kunjalo, kodwa kuza nenani lakho nakho futhi ngokwakho. UWilliam Tyndale washiswa ngomlilo ngo-1536 ngenxa nje yokutolika iBhayibheli elisusa kwisiLatin elise esiNgisini. Ngo-1972, umvangeli kwelaseChina uWatchman Nee wafela ukholo ngenxa yokutshela abantu ngoJesu. Kahlehle, maningi amaKristu abulawela ukholo kulamakhulu nyaka mumva nje. Kuyohlala njalo kunenani olukhokhayo ungahambisani nabanye abantu. Kahlehle, uJesu kuJohn 12 verse 42 no-43 wathi, "Nokho, abaningi naseyikhulwini bakholwa nguye, kodwa ngenxa yabaFarisi abakuvumanga, funa bakhishwe esinagogeni ngokuba babethanda udumo lwabantu kunodumo lukaNkulunkulu." Futhi kuyilokho kanye. Akunjalo, ukucabanga kakhulu ukuthi bathini abanye esikhundleni sokulandela iy'nhliziyo zethu ukulandela uJesu. Umgwaqo lula yilo ovulekile ohanjwa leningi esivele singene kuwo nathi. Ukukholwa ngasese kumbe ukuvese siqhele ngokuphelele kuNkulunkulu. Yebo, ngiyaqonda ukuthi baningi emhlabeni abanganakho ukukhetha okunye kodwa baphoqelekile ukukholwa esithi. Kodwa kwiningi lethu, uma simiye kuJesu ngenxa yokuthi abanye bazocabangani ngalokho, lokho kungenxa phaqayo yokuthi sithanda udumo lwabantu nokunethezeka okwesikhashana phezu kwenkazimulo nodumo oluvela kuNkulunkulu oluhlala engunaphakade naphakade. Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli fresh.